meel in lijeeda federaalizmka wali fadaane afkaartaas in una isdhaafsan intaasa in iska koyni wali fadaane la walba oo kumid ah haweenka koonfur galbeed qaasatan degmada Baydhabo Gabro ka nool dhalinyar walbaartii ka jarta odayaalkii hore ahaan shaqeeyayna ka jar dad dhaxdhaxaad ee ka jar booliska ka jarta dhamaantan wali fadaane la walba fikirshay oo saliima ay u soo dhiibada wali nil rogda wasiirada haweenka koonfur galbeed Soomaaliya
markaa dhalinyaran wali han jeediyay inuu nii buulihan in diyaar garowna inuu wal qabsana noolatii tan wal ku bedel hoobaad noolatii ta ka halay suqof ko kale ka halay hayt wali ba kala han noolatii ta aad isku leey hoobaad migal ka halay hayt wal hakiin qowdeen la ka talanay inuu noolatii tan isbedel ku suubina kor i hoos bu meel walba uu ku dhisna gacmoon is qabsana
madaxweyne Soomaaliya ebitka in maka fadheena dowke madaxweyne Soomaaliya fadahayna mayka fadahayna